sithemba kuzolunga. Qiniseka ungalahlithemba kuzolunga. Yonke into inexesha, uzofika. Qhubeka. Yonke into inexesha.